se zonga ya nyenzi zinda jine zungu nyeleza ya wani. Rino se zonga ya nyenzi zinda jine zungu nyeleza ya wani. Saida masina kaendo mashambiki meze neza wangilume ni wachambia. Saida masina kaendo mashambiki meze neza wangilume ni wachambia. Zonga hii
Yes, I'm a saint. Yeah, look at that.